kkooti enkulu mu Kampala olwaleero lw'ewa ensala yaayo mu misango egy'obutemu egivunaanibwa omusajja Christopher Okello Onyum. Onyum avunaanibwa kusanjaga baana bana ku ssomero erya Gaba Early Childhood Development Center mu divisioni y'e Makindye mu Kampala. Omusango guno gumaze ssabbiiti ssatu nga guwulirwa mu Lujjudde mu kitundu obutemu buno gye baakolebwa, era ku ntandikwa ya ssabbiiti eno enjuyi mu musango guno zamaliriza empoza zaazo. Bannamateeka ba Onyum basaba kkooti omuntu waabwe atwalibwe ng'eyaliko ekikyamu ku mutwe we yakolera ebyo nga bajuliza ekirwadde ekireetera omuntu okutabika omutwe ng'ayosa. Bo abakugu abalondebwa kkooti okulondola omusango guno ku lw'omuntu wa bulijjo bayite ba court assessors bawa omulamuzi amagezi nti Onyum omusango gumumegge nti obujulizi obwaleetebwa abantu 18 bwakakasa awatali kakonkona nti Okello ye yatta abaana bano.